Isaka 6 verse 1. Ndodana yami uma uyisibambiso somakhelwane wakho, uma ukhawulene nomfokazi. Verse 2. Ucushiwe ngamazwi omlomo wakho, ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho. Verse 3. Yenza lokhu kuphela ndodana yami uzophule. Lokhu ungene esandleni somakhelwane wakho. Khothama phambi kwakhe umncengisise. Verse 4. Unganika amehlo akho ubuthongo nezinkophe zakho ukozela. Verse 5. Zophule njengensephe kumzingeli nanjengenyoni esandleni somthiyi wezinyoni. Verse 6. Yana entuthaneni vilandini. Ubone izindlela zayo. Uhlakaniphe. Verse 7. Yona ethi ingenamahluleli nambonisi nambusi. Verse 8. Ilungise nokho ehlobo isinkwa sayo. Ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo.
Verse 9. Uyakulala kuze kube nini na vilandini? Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na? Verse 10. Ubuthongo buncane, ukozela okuncane. Ukusonga izandla kancane kuze kulalwe.
Verse 11. Bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma, nokusela kwakho njengomuntu wesihlangu. Verse 12. Umuntu omubi, umuntu wokona. Nguye ohamba nomlomo ophambeneyo. Verse 13. Oqwayiza amehlo eshudula ngenyawo zakhe ekhomba ngeminwe. Verse 14. Ubuphoxo busenhlizweni yakhe, uceba okubi ngesikhathi sonke, ususa ukuxabana. Verse 15. Ngalokho ingozi yakhe uyakufika ngokuzumayo, ngokuphazima kweso uyakwaphulwa kungabikho ukuphiliswa. Verse 16. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Yebo, eziyisikhombisa eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Verse 17. Amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala. Verse 18. Nenhliziyo eceba imicabango emibi, nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Verse 19. Nofakazi wamanga ophafuza inkohliso, obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Verse 20. Ndodana yami, gcina umyalo kayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. Verse 21. Yibophe enhlizweni yakho njalo, uyithekeleze entanyeni yakho. Verse 22. Mayikuwole ekuhambeni kwakho, ikulondoloze ekulaleni kwakho, ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho. Verse 23. Ngokuba imiyalo isibani, nomthetho ungukukhanya, nokusola kungukulaya kuyindlela yokuphila. Verse 24. Ukuze ugcinwe kowesifazane omubi, nasekuthopheni kolimi lowesifazane ondindayo. Verse 25. Ungakhanuki ubuhle bakhe enhlizweni yakho, angakubambi ngenkophe zakhe. Verse 26. Ngokuba intengo yesifazane oyisiphingi, iyiqebelengwane lesinkwa, kepha umfazi womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo. Verse 27. Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, iingubo zakhe zingashi na. Verse 28. Umuntu angahamba phezu kwamalanga abavuthayo, inyawo zakhe zingahamuki na. Verse 29. Unjalo yena ongena kumakhelwane wakhe. Akayuthiwa ungenacala noma yimuphi omthintileyo.
Verse 30. Abamdeleli yini oyisela ukuthi uyeba ukuba azisuthise lapho elambile na.
Verse 31. Uma efunyanwa uyakubuyisa kasikhombisa anikeze yonke impahla yendlu yakhe. Verse 32. Ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda uwenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. Verse 33. Uyakuthola imivimbo nehlazo nenhlamba yakhe ayikwesulwa. Verse 34. Ngokuba isikhwele sendoda singukufutheka ayikuyeka ngosuku lokuphindisela.
Verse 35. Ayikunakaneze ihlawulo ayaneliswa noma uphana ngezipho eziningi.